Mbali ni shy spy tena toka nimetoa tatizo na nita the problem. Mtoto mzuri kama nandu na mwachaje dilemma. Niko studio na mapishi mpeni mauzui wema. Mtajua mjui, mtakuwa mkui. Raundi hii na kichafua na ili dafu wa mfui. Tukifunika mfunui, washamba msumbui. Yani mnunuliwe pombe mpewe na supu wa subui. The path that I've been through, deal that I'm used to. Dada zako na nilia tu, mafio so inki level hizi utazisikia tu. Watoto na pretend to be thugs na magang. Mwicha siku, need drugs na magay. Bata pesa zenyewe za vunde bay. Mtagonga mwamba mkithani feri kuna way. Stui mlitoka vipi na unagafla bin fu. Kanza kushika chat na unagafla bin you. Meshindo kulia mikono je mtaweza migu. Ndumana mefuria faster yani gafla bin fu. Mefanya game jema better than you. Kizazi kipa to rap na little flavor brand new. Nimechafu kwa damu utasema live on my you. Ha, ha, I ain't worried about the thing paka. Nikiwa Kenya na bona sungura king kaka. Nye usiti Wakanda, Black Panther. Kupone takuwa nguma na hii ni kanzi. Daily rap, no sweet talks, anga easy. Wanangu wa kina ndoni mpaka Bronx na machizi. Front line block, coast ya mangamizi. Meshuka na achafuri ya jangwani sea breeze. Kalapina, na bi koko. Bendera na pepea tokea, mi mtoto. Nimeanza fanya hii tangu wapa jui koko. Nimewafundisha kutembea na bado hamzijui chocho. Loco, international. Nenga mtu mbaya wapeleke habari. Moto wakuotea mbali. Navajoma rhyme kasi ndano kali. Shumba pande kwa okana uza fish yombo. Nikute nime chila unanyonga kitu nondo. Prima wone nava kutapikia mbichi nyongo. Maria laugh na meditate bitch bongo. Chagani old motion, mixa rombo. Nimezaliwa bombo, navuka boda longo. Chene fake dongos na damu ya kikongo. Mabraza meni mnalala sebleni kama vyombo. Chia, chikuma. Ibra 50 see you. 77 Damon Dash Double MG Muchiche Makunyanzi Gang, Gang, Gang.